La 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 la.
We all need love, we all need affection, and the way that you're looking at me, I can feel a connection. Unanibamba, baby, kwanza unavochekecha, kinywaji kwa mkono, na kibeti kwa bega. Just a crazy madam, wanapenda do, na machali pia tunazo drama. Ya dunia ni mengi sana, no commitment mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kiluya.
Hallelujah,
oh, we all love, nakupenda. Tena nina imani sana, ushanitega,
ushanitega, we all need someone.
Nakupenda, tena nina imani sana, ushanitega, ushanitega. So make love to me.
No, 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 no,
unconditionally, babe, unconditionally, babe. Make love to me. Unconditionally, babe, unconditionally, babe.
Wakuishi na yeye. Fata vijana takufa mapema, magonjwa ya meja. Jina langu wani, sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula, ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe,
baby,
yeah,
we all in love. Ushanitega, so make love to me,
yeah. Make love to
unconditionally,
me,
babe. Unconditionally,
unconditionally,
babe. Make love to me,
hey.
Unconditionally, babe. Unconditionally, babe. We only love. Nakupenda. Tena nina imani sana.
Ushanitega,
we only love. Nakupenda.
Tena nina imani sana. Unconditionally, baby, make love to me. Yeah, 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 yeah.
Unconditionally, baby, unconditionally, baby.
Ali, Sauti Sol, East Africa, Tanzania, Kenya, Kigali, Bujumbura, Kampala, Kinshasa.
You're looking at me, I can feel a connection. Unanibamba, baby, kwanza unavochekecha, kinywaji kwa mkono, na kibeti kwa bega. Just a crazy madam, wanapenda do, na machali pia tunazo drama. Ya dunia ni mengi sana, no commitment mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kiluya.
Hallelujah,
oh, we all love, nakupenda. Tena nina imani sana, ushanitega,
ushanitega, we all need someone.
Nakupenda, tena nina imani sana, ushanitega, ushanitega. So make love to me.
No, 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 no,
unconditionally, babe, unconditionally, babe. Make love to me.
wakuishi na yeye. Fata vijana utakufa mapema magonjwa yamejaa. Jina langu wani sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe
baby,
yeah,
we only love. Nakupenda tena nina imani sana. Ushanitega, ushanitega. We only love. Nakupenda tena nina imani sana. Ushanitega, ushanitega. So make love to me,
make love
unconditionally, baby. Unconditionally, baby, make love to me. Unconditionally, baby, unconditionally, baby.
Ali, yes, Sauti Sol, East Africa, Tanzania, Kenya, Kigali,
Bujumbura, Kampala, Kinshasa.